jumla yetu inotatapa. Aonia chela we mdana mi, aubegi mfundo zako. Nia chela we mdana mi, aubegi mfundo zako. Aumdana mifunda, mwadlali ngempeni funda. Uitemba la mifunda, nikoki male nini yo 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 yo. Copy my lenny, yo 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 yo. Yo 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 yo. Uzojava yebuzopopa kota lomhlaba udinga madoda. Umnandi mahleka kota masikhulu meni njengamadoda. Awu yebuzophumelela kota yobooks ungazibaleke. Asifuna ama-sentinel, sifuna ama-engineer. Mina njalo emaklasini, ngisibone emabhasini. Uzofunda baba wami, ushaya isifuba ngami. Njalo emaklasini, ngisibone emalayitini. Unda baba wami ushaya isifuba ngangena. Chela we mdana mi, awubeki imfundo zakho. Niya chela we mdana mi, awubeki imfundo zakho. Awu mdana mi funda, ungadlali ngempeni funda. Uyithemba la mi funda, ngikhokha imali eningi yo 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 yo. Ngikhokha imali eningi yo yo yo.
Un